Siko solo na manare na wakisha. Sini fomu ina ivana watisha. Ni mando mtume anza kuwakisha. Siko solo but niko na kirende. Maheta ni lazima munipende. Soga, soga, sogea. Ukikambaya, potea. Chuma ukiwasha, nyolea. Chuma ikizama, nyorea. Fans nikishada tunawasha mbaka jamba. Tunapiga mbaka tunatema tu. Mawada nikifanya brr. Maheta wanatapa tapa ngoma ina drr. Kwa ngoma nina waka waka swans tuko juu tunachapa kitu one.
Form, apa swans tuko ndom. Form, apa swans tuko ndom.
Purchase your tracks today.
Form, apa swans tuko ndom. Form, apa swans tuko ndom.
Beat killer.
Eh, yeah, swans to conform. Obwize, obwize, itabili ndiyo boy. Misto kinaroko, natoka namboko. Ogopa swans cause tuko na fire. Vile tunakuja, ni kwa ubaya. Na maheta nao, washa retire. Mistari ninachapa, vile nakata kata. Muwezi kunipata, mini korada rada. Niko kwa madaraka, ka Uhuru Kenyatta. Hapo mumenipata, ebu check behind. Vile mbogi iko fine. Goma napiga rhyme, na sijatumia wine. Unipendo nichukie hiyo mimi si mind. Yote iko fine. Nimemaliza verse na sijuka nimemada. Na tiri tumechacha. We are like father. Itabile nimejikata.
Form. Apa swans to condom. Form. Apa swans to condom. Form.
Apa swans
to condom.
To condom, to condom, yeah.
Form.
Let's go.
Apa swans to condom.
Yeah. Babe tuende wapi picnic. Sema kweli weni mali safi. Empress nipe kila kitu chako mami. Baby mimi ndio king papa dani.
Hey
sema lebo papa dani resko.
Mime kamjo
mido rambo tena mikomando rom ingo. Kama ni mataska tunakunywa less ingo. Spending girls bila haga tena
wama ringo.
Yeah nani alithani papa dani siweza nini kondani. Nimeza manando manasai niko
no.
Marafiki wale wanafiki si wazuri si wapendi. Wakikuja kwangu watapata niko. Tangu enzi za kibaki nimebaki kuwa mimi papa dani jinamizi kwenye beat niko
no.
Minapenda kama anapenda kunipenda. Kama amebeba ni lazima huyo ngesu ni wa
form. Apa swans to condom. Form. Apa swans to condom. Form.
Purchase your track today.
Apa swans to condom. Form. Apa swans to condom.
Ati dom gong. Yeah, iso biso nimerudi kimatisha. Panganga mopu niliachia politisha. Kama haters I'm waste kut munitisha. Still on the love game sina motisha. Mini kingpin mechpina Natasha. Rast na kisho smell puka Hiroshima. Pass kwenye church na ingia kieshima. Dale kata machi na mangoko kinadina. Niko kimangoro chunilisa resa mapoko. Very rich udadani ni mavoko. Music in your form wala siyo ndoto. Kani lolo talambana na warolo. Sio shape please man give us fika moto.
Davis of his
form. Apa swans to condom. Form. Apa swans to condom. Form. Apa swans to condom. Form. Apa swans to condom.
Cheki, cheki, nimechipini, kipini, kishada. Hapa rada safi ni kuchoma tukindomu. Nipate insta, nimezibeba tukibao. Napeleka na mtara, mali safi ni kuband. Nipate koinange na sipendi nyoko nyoko, nyoko nyoko, design za ubombo,
Hapo kumesha imbo, kisafi iko zone pana. Cheza na mtara, rada safi iko bie.